LG Swag Music Dome.
Yeah.
It's a boy, Eliza.
Eliza.
Yes.
Timo wako baby na utenga kutala ne. Wangama ime notenga kutala we. Maji ya patifani kwa chitavanyu. Tichinje kuise. Usha mami. Wakutumvya pata ni wazako nisiva. Kuti unisiye iwe. Ushe mami, wakutufyo ni wanzako, nisi waineiwe.
Oh, wakutunjira
chenzelo, ukaono ngawe. Wakutaba wose, wakupata nzelo vaja. Wakutaba wose, wakupata nzelo vaja, baby. Why vale go? Move on. Why vale go? Move on. Osanangana kumbuyo, baby. Move on. Osanangana kumbuyo, baby. Move on. Amafuna jabe kuti unonge. Atimaro baguseke. Amafuna kuti jabe upume. Kuti mara bakuseke, bakushimike. Pashipanda pose, jenga nichape. Izanka lako. Siva kuti baje niwa majelasi. Ndavaneka kumboka kunshito na mapaselo. Mami, nozo vela muzo kamba. Nje ine ni mu living room. Wamuna vanu, wateke junior. Everyday ni mapaselo, manje batu. Nimo wanafuaka. Ushe life is sometimes. Imangala kopita. Imangala teo baba. Imangala bakumbuira. Yeah, yeah. Fresh. Masukani on the beat. Yeah. Nozo ziba inye. Magetuna iwe. Nozo ziba inye. Magetuna iwe. Wacha ziba zako. Nima enemies wako. What does he want to call?
Oh, my classic. Tell us the hit maker.
Yeah.
Eliza, Nabaji.